DJ Kanji.
Multi-talented.
Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika.
DJ Kanji.
Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Ini ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Ini ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kika new style inaitwa Matisha. Kuna
Inaitwa Matisha presenting for DJ Kanji. Edo no boni feel for in a car.
Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki Zimenishika yo, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki Zimenishika yo, kiko kukito kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukito kimejificha yo. Kiko kukito kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukito kimejificha, juni kimbicho. Washaki, nukende chaini, kiputa kinge. Adiko prey, nikitamu ki. Sayarei ni kiki Hadiko vei nati washaki Nukende chei ni kivuta kinge Hadiko brei ni kitamuki Sayarei ni kiki Hadiko vei ni kunifanya mara mingi ni koho Kwa kifua, nukivuta Na mamori wangu wote suwa napenda kusi Kutoka ngware hadusi kusushinda katuki Kikilandi, nisha washa kingine Kwanza pedi sako inadi zina fatu ziende Ziki kam, kluzi vute Zote zote ka, zote zote ka Ini ngoma ingine mchani naituwa Matisha Brand new style naituwa Matisha Kuna kikolo kinyari kwa area wakisha Lakini mamoshis natoka hadina dirisha Ini ngoma ingine mchani naituwa Matisha Brand new style naituwa Matisha Kuna kikolo kinyari kwa area wakisha Lakini mamoshis natoka hadina dirisha Ini ngoma ingine mchani naituwa Matisha Brand new style naituwa Matisha Kuna kikolo kinyari kwa area wakisha Lakini mamoshis Natoka hadi na dirisha Makikuliza ni nanu kwa kizi wakisha Baki njirani kukandol kwa kizi wakisha Naisha mezi kuta kwa sana lwa mezi wakisha jo Nikubaya mojo ngori nikumatisha Nikumati nikumati nikumatisha Nikumatisha design bila kubatisha Kuna kikolo kinare kwa area wakisha Baki mamoshis natoka hadi na dirisha Kuma piga luko kusafi chome tumatisha Mkona kamutu mkazuri na kame matisha Mambwa kukanya biriganya Bado umematisha Naka ngoma kengine kane ito matisha Sini ngoma njine mtani na ito matisha Brand new style na ito matisha Kuna kikolo kinare kwa area wakisha Bakiru mamoshis natoka hati na dirisha Sini ngoma njine mtani na ito matisha
We making it touch your soul Take you to a place you never been before
Africa tunaikamia tu most most bana I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner
DJ Kenji is on fire
Unaishiaje the basic nika kesho iko promise Na kuna era sitesi na band album ya chronics Unaishiaje the basic nika kesho iko promise Unaishiaje the basic nika kesho iko promise Na kuna era sitesi na band album ya chronics Nyuma yangu na jeshi nyumba niende mbali Kuna era sitesi na band album ya chronics Unaishiaje the basic Nika kesho iko promise Na kuna era sitesi Na penda album ya
DJ Kanji
We making it touch your soul Take you to a place you never been before
Africa tunaikamia tu most most bana I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner
DJ Kenji is on fire
Unaishiaje the basic nika kesho iko promise Na kuna era sitesi na penda album ya chronics Nyuma yangu na jeshi nomba niende mbali Wana kungoje udedi waende wagawe mali I'm currently Not in a position to kill poverty Sina kitu kwa mpesa usini hale please Natafuta kitu in many different currencies Blank check disease Wife akidai shopping twende overseas Meka mna gari kubwa let me show my kids Nazia kajui ya meza uone emblem jadinya Shinski ndio stima wacha Ken Jenani
Keep talking, keep talking Keep talking, keep talking Keep talking, keep talking Keep talking, keep talking
Kanji. Anyway,
how is it fun and it's just sitting now in the only tongue soon I give me to the father. Anyway, first cash we there.
Yeah, well, you give me on a bad you want to be. Now, but don't say it, you can't wait to put to me. Yeah, you got your street number, more, you made me Rasta one Anita. See, find you not to find you, see what you come at Twitter Tangaza. We need to social camera media. Mkuli mamili manager menu sani na palilia. Uwengi watafuata njia. Fle mama alilia nikafuata pia. Hey, kesho tutafutwa na mipango tangu jana. Mbona basi leo wanakawa kishangazwa. Kwani video basi jaja ndio director. Action uno make them realize. Ni kinda funny, unajua ni kinda funny. Kwenye karibu rafiki kageuka kwa adui. Maneno mengi, maneno mengi. Lakini bado tunali.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita dona watiaji, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita dona watiaji, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita dona watiaji, utanipata na my boys nikikata maji.
Now wait, hold it.
That's my man throwing down.
You are truly a man of great skill.
Beep, beep. You got the keys to my cheek. This is because I'm a mrembo, hini stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer.
Busy, blase, blase. Unajiduna uko hungry. chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Baby, you got the keys to my jeep. Pussy speaker sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Ski, ski, ski.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Yeah. Calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Tumwa narudi bila tupi osindila ya whiskey. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra City shash. Chain, chain, Mali end around. Kitu safi toka south. Rasta man, water guan. D, na wadigida waroro wa kitikita.
Mimi kani beat na ua.
DJ Kenji kani shash na jua.
Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Ayani DJ City ya maeke. Eko logo lo kunyanyuka niko nani. Dito nata kakana. Nakimo kukoni sema. Vinya yo kitu mojifu.
Boy child, boy child, aki unaumia. Boy child, aki unalia. Boy child, aki unaumia. Boy child, aki unalia. Boy child, aki unaumia. Boy child, boy, boy child, boy child. Boy child, aki unaumia. Boy child, aki unalia. Zile vitu boy child, we kupitia. Ni mingi lakini don't stress, we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, apana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Ata huyo manzi mrembo, mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume katede mwenye unatakanga, yeah.
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
But be the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But be the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But be the hustler.
They want $1 million. Boy child.
niko nimetuliza na DJ Kanji kama bebe
mama nake wa bebe skilo wa bebe wasikia wa bebe skilo wa bebe wasikia wa bebe skilo wa bebe wasikia wa bebe skilo wa bebe wasikia. That girl, she a bard and she know. Check it villa many marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Me napenda vile haga inasonga. On the floor, kwanza beat kikonga. No life, fine girl, umeni roga. Ume stand kama tatu to the ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana paki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vuba tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe skilo, wabebe wasikia. Wabebe skilo, wabebe wasikia.
Sindano kame jambe, karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili kimonyosi. Nika juja, juvile kakotika. Piga deki na bado kana pika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Maka ya kirombo sani na chesta la fushu. Ile design ya nime.
Representing for DJ Kanji. Hey, they know a bone feel friend and it's a real friend. It's a damn. So we say cut them up.
Yeah, DJ Kanji.
Hey, everywhere I go, everywhere I go. Can't see a buru buru Hamza in a call. Everywhere I go, everywhere I go. Everywhere I go, everywhere I go. Everywhere I go, everywhere I go. Can't see a buru buru Hamza in a call. Aslan and Saka Mkwanja seen a dough. In a back it to the smoke, yeah, dash now in a blow. My core, it lingers like real deal down in my core. Choking my core. Back it to the smoke, yeah, dash now in a blow.
You are jamming to the Africa's best DJ.
DJ Kenji, will you?
Everywhere I go, can't see a buru buru Hamza in a call. Hustle and a sack and Mkwanja seen a dough. In a back it to the smoke, yeah, dash now in a blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm giving real, don't know why fakers keep on knocking my door. Or do you wanna mess now, let me switch on a hardcore.
These streets we bandit, give them another ghetto anger. Skim skim we bandit, give them another ghetto anger.
DJ Kenji.
know so we can't live with them. When you see the licky licky, you have to tell them to go. Let them know so we can't live with them. When you see the watty watty, you have to tell them to go. Let them know so we can't live with them. When you see the chatty chatty, you have to tell them to go. Let them know so we can't live with them.
Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Some people let your mind so dirty, dirty. Hey, all of them mercy, mercy, mercy. Some people let your heart so filthy, dirty. Hey, Lord have mercy. The things that we do upon the dirt. Some of the things that we sing in the studio. Have mercy. Things that we do upon the streets. Lord have mercy. Coupon, coupon, coupon. Hey, yeah.
Usiachilie hapa nikubambisha mpaka te. Ejalisho uko juu ya tembo ama mete. Enda juu, enda chini. Koko na uwezo kiuni rudishe hivi. Mese ongo Mexico mko wapi? Watu ongo mjani mko wapi? Kwa kabisa bil kwangu fanya mambo gizani kosa adabu. Shika manzi yako vile inafaa. Shika bui wako vile inafaa. Teremuka, teremuka. Enda juu, enda juu. Teremuka, teremuka. Enda chini, enda chini.
DJ Kanji.
Ooh yeah. I took a selfie, selfie. We all know you know yourself.
Catch a groove one time. Feel the vibe one time. Calculate one time, two time.
Hey, I like it when you check. Moja ya power that I will never forget. Drop me your pen and our location. Stack your stories as simu, stack your conversations. Utani pata kwenye gate kama ni appointment. You know that I won't be late. Nope. This story najua well na relate. So katambe mkimbili sote to participate.
Take a selfie. Leo nime come ku get down. Leo nime come ku get busy. You've been on my case for a while.
DJ
but baby
Kenji.
I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down. Get down to business. Take a selfie. Give me now my lover.
It's a Friday night. Me and my girls wanna have some fun. Me and
DJ Kanji
wanna have some fun. Me and my girls wanna have some fun in a good party. It's let the boys in the club say na na na. It's a Friday night. Me and my girls wanna have some fun in a good party. Yeah, 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 yeah. We want the good music, good vibes. Hey, we DJ cheza mziki si utaka. Yeah, yeah, yeah. Let the music take control. Move your body on the floor all night long. Yeah, mikono kwenye hewa, glasses in the air. Ooh, mikono kwenye hewa, glasses in the air.
Representing for DJ Kanji, he is a mash.
My girl just walking on the so rock a lane in a desk, so can you whine in a the artist way? Everybody breaking on the so she not mind me at the so can she whine in a the modest way? My girl just in a the place just unwind and bend your back and my girl just in a the place just unwind and bend your back and well, girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place, man, I feel rain for you. Come where you want, man, I feel scream for you. Girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. Girl, you know me have a thing for you. Girl, bend your back and me link for you. Girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place, man, I feel rain for you. Come where you want, man, I feel scream for you. Girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place man, I feel rain for you. Come where you want, man, I feel scream for you.
So she back it from me right, the girl a put me in a corner. Tough girl fi wine, but them not get the armor. Back it from me right, the girl a put me in a corner. Back it from me right, the girl back it from me right, the girl a put me in a corner. Back it from me right, the girl a put me in a corner.
My girl just walking on the so rock a lane in a desk, so can you whine in a the artist way? Everybody breaking on the so she not mind me at the so can she whine in a the modest way? My girl just in a the place just unwind and bend your back and my girl just in a the place just unwind and bend your back and well, girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place man, I feel rain for you. Come where you want, man, I feel scream for you.
So she back it from me right, the girl a put me in a corner. Tough girl fi wine, but them not get the armor. Check where we tear off in a place like Starmer. Girl, me love the way you got drama.
My girl just walking a desk, so rock a lane in a desk, so can you whine in a the artist way? Everybody breaking a desk, so she not mind me a desk, so can she whine in a the modest way? My girl just in any place just unwind and bend your back and my girl just in any place just unwind and bend your back and
mi na ayo bas tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila
day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na
DJ Kenji
maribala na zinyama nikani kondonyo nikidungi nimepaka nitachoma mboto nikidudu nikinyanya na poteza toko zikibundi zikinyana zipeleka soko ndo atapoma chapomba ketowe toto pigo finga na kidole kimejama ngoto na yote yopa na lofta na piga goto san pigwa rando kupaka na jopo
panana minayo basi tunapakana hapo nyuma na sidika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda panda si upandana
Sandana, kani mlena inabidia weke lawama Toka tiki chiki mbanga basi ulala Toto yako yeke fiti ndai kulala Underwater na kwa miya shaitangaza Na kwa miya shaitangaza Nina nereka mnashadia tutewashana Pale zabe macho zangu zimenyanana Piku redi dimu segi nani
Banana, nina ayo basi unabakana Kako nyuma nasidika mnafandana Mana kila debano naitangaza Katangaze basi baby si upandana
No change, jipange bro, jiarrange
On Dave-o.
Nah, sina doza kukupa Niza kuspend kwa mahurt na machupa Full tank kama puta High grade tunavuta Niko maji, niko gauge Kwa container kini kuka Don't bother me Stucky stress, no shiga, no shiga, no shiga. See stucky kiss, no shiga, no shiga. Stucky stress, no shiga, no shiga, no shiga. See stucky kiss, no shiga, no
shiga.
Wana uliza, kwani nasikulindaje?
Ulini promise it all next time.
We, maze, iliaje, nipishe, niko juu ya konyage. Kisungu zongo
Lewa
Sioni jo Vugu Naona giza Manze Washa stima
Hata muzime stima bato tunendelea
kuwata Don't bother me
Marigo ndogo
Stucky stress No shiga No shiga No shiga Stucky kiss No shiga No shiga
DJ Kenji
Master Wood Kenyan Boy 001
Uno bilan suka Una broca Uno bilan suka Uno bilan suka Uno bilan suka Una broca Uno bilan suka Malkia pali pupa, wako nimedata Sura changa, gozi ya gongo bata Shepun pali siya sanga, yani swajata Mama, wangu boyo, utaupeleka puta
Anja kukosa,
sinyora mia mbohu, my mama sita
Saraibu come closer,
katoto visi kuti kuti
Ale,
madwiti dwiti Kameja zia katikati
Ale
Yani tiki tiki
Kani vyo katamu yani keki keki
Ale
Madwiti dwiti
Speedy ni ya misifungi peki
Ale
Kana rien kama au narada mbe ya belisha rien hapa niko sakata sakata kam sakata chika yoyo kama takamata kam sakata she want a bad man look it up never seen one like look it up turn around squeeze and look it up bend over straight for the look it up
Ipige step juu napenda hizi vitu. Hebu lalisheni eti bado unakutu. Na mapunyeto sio najua wewe ni sugu. Ipige step juu napenda hizi vitu. Hebu lalisheni eti bado unakutu. Na mapunyeto sio najua wewe ni sugu. Ipige step juu napenda hizi vitu. Ipige step juu napenda hizi vitu. Ipige step juu napenda hizi vitu. Hebu lalisheni eti bado unakutu. Ipige step juu napenda hizi vitu. Hebu lalisheni eti bado unakutu.
Hizi mwaga inje hizi majambosho. Ni dhoboda dhoboda kitu dhobodobo.
DJ Kenji
Genge la bundoks.
Olamo na wapeleka na rada na wapeleka na rien. Kama au na rada mbe ya belisha rien. Hapa niko sakata sakata kam sakata. Chika yoyo kamata kamata kam sakata. She want a bad man lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around squeeze and lock it up. Bend over stretch for the lock it up.
If you get step you napenda easy vitu. Hebu lalisheni eti bado unakutu. Na mapunyeto sio najua wewe ni sugu. Mango soko wa udai wewe ni ndugu. Ah wewe ukuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati unadai rungu. Reni gani hata nilidhani hata jana rungu hata mbofani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christopher Gadan dani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiti waka mungu peleke na ring. Ziki nyanyu peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni huwa. Zimeshika na vifuata ni huwa. Kwanza ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana ya chakua.
Vipi susumila hapa. Niko nimetuliza na DJ Kanji kama bebe.
Yo manake. You got me, baby girl. Umebeba haji zile nataka. Unanipa feeling girl. And you know I want ya. The way that you carry your body. Unaleta shida mbaka na bandari. The way that you bend on, bend on. Inanitatiza mbaka na kule kwenye uko. Baby girl, umenimada. Basi tuende ni kupetu kikesho. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti wasitusikize. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hili korido. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hili korido. Acha ni kupeleke kwa mori. Acha ni kupeleke kwa mori. Acha ni kupeleke kwa mori. Hapa siko free korido. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hili korido. Acha ni kupeleke kwa mori. Acha ni kupeleke kwa mori. Acha ni kupeleke kwa mori. Hapa siko free hili korido. Sioni ya pakeja hini ngoli jo. Ita ubu niko horrible. Acha ni kupeleke kwa mori. Hapa siko free hili korido. Sioni ya pakeja hini ngoli jo. Ita ubu niko horrible. Koroga mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Maisha haina formula. Ukikuroga wezi kuwa the same. The way you wine siyo regular. Kuroga maji iwe champagne. Vilo na chingisha siko. Misi wezi la la la. Kuroga lafu lambe mwiko. Tufike home kisha pa pa pa. Ipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Weko mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Nipige apa kat kama wangila. Ni changa gaba pangida. Mza gondongo baby tonsit.
Oh,
minyo ka imeshika basi wacha finyo movie za leo bana ni manginyo from ya maodi na pia mayo ka iko fiti basi guza minyo ka imeshika basi wacha finyo movie za leo bana ni manginyo from ya maodi na pia mayo movie za leo bana ni manginyo manginyo ka iko fiti basi guza ka iko fiti basi guza minyo ka imeshika basi wacha finyo Fika baini kupeleke na rada Itama ngeoshi uonyeshe nani baba Fika baini kupeleke na rada Fika baini kupeleke na rada
You know the sense of presenting for DJ Kanji And I know one fear friend in a car real friend who said no So we said cut them out Yeah DJ Kanji
Ka iko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo From ya maodi na pia mayo Wakilalisha makula ni wo Base ni vela na game ni wrong Adi mandugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong
Iyo story cha baba Cha mama Sia mangeus wanapenda kalungo Iyo story cha baba Cha mama Sia toi wanapenda kalungo Iyo story cha baba Cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo Fika baini kupeleke na rada Itama ngeos miwonyeshi nani baba Kitu ndesi anapenda miti mama Fika masai ndi uitishe kukumanga Fanya kweli nikuonyeshe vifa Mpeto sheke yo vile nafa Namba nane achore figa Na ako truba na sima giza Leo sijaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akitekwa moro iza Nasi picha akunda shika pizza
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombo sando tucheze kalongo Itama kula ndo tucheze kalongo Itama chura ndo tucheze kalongo
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeuso napenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Wongo mkua duka Kudiziku njata katoa kudu Wambo ndio form anadai sekete Finya lila lolo vila kelele Lingalingaling is a it man thing Bichwa kipao tunaligolizing Teka chusra dan kuketa tango Tunadarua darua apa kandambua
Watu kuketa tango Three for a big taco Watu kuketa tango Three for a big taco Watu kuketa tango Three for a big taco Watu kuketa tango Three for a big taco
Ukikatika na haga unawaiwai Waroro Tako wana die die Vipi safi mangwai tuko high high Rimore cheki vile pungi mesimama Niko bridge niko on samahani Bichwa kibao tokea jogizani Ziwake sana dudare hama fainti Zikishika unawai mshikaji Ndani ndani kwa ndai ni mamanzi Meditation marinating the formation Cheki vile wanambao kia tumbati Mamdemu wanawai niko mikaki Ona vitu zinasonga maskani Tingi tingi cheki sienda kwa kifiti
Venye umejibeba ngami udai mi udai mi upenda na penda chako venye uicheza ngami udai mi upenda na penda Fika fire ni dangerous mi udai mi upenda na penda Fanya na feel kama veteran mi udai mi upenda na penda Mi upenda na penda Mi upenda na penda Mi upenda na penda Mi upenda na penda
Ringi nani ya goro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchong
You know the sense of presenting for DJ Kanji Hey then we're born fake friend in a car real friend who said them So we say cut them out Yeah DJ Kanji Yeah DJ Kanji Clip yeah.
Kwanza venye umejibeba ngami udai mi upenda na penda chako venye we ucheza ngami udai mi upenda na penda Figa fire ni dangerous mi udai mi upenda na penda Fanya na feel kama veteran mi udai mi upenda na penda Mi upenda na penda Mi upenda na penda Mi upenda na penda
Mi Singing na nyagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Na mimboko mbaka usoko. Dema kiwa kampwa na stompopa. Alafa kiwa vajwa na dondosa. Pale downtown na na dondosa. Pale down, pale down.
Chichiko kwenye kite Hebelo nani kangamo oh, yeah, yeah. Mimi kwa kochin kororo Ata niwe kibogoyo oh, yeah, yeah. Ntalamba filo lolo Hebelo nani kangamo oh, yeah, yeah. Mimi kwa kochin kororo Ata niwe kibogoyo
oh, yeah, yeah.
Ntalamba filo lolo hey. Mtoto sex umenga umeoga na mafaranga Umenipandisha joto Siwezi lala Unafinya kona piga ngeta 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 Unafinya kona piga ngeta 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 Unapiga ngeta 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 Unafinya kona piga ngeta 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 Them. I'm a fire band them. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me, darling. Oh, una donipa sale. Una ni ganga moyo. Mimi kwa kochin kororo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Kabilo na ni ganga moyo. Mimi kwa kochin kororo. Ataniwe kiboko yo Nitalamba vila lolo
Pache best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta Na ma dem wangi kam naona tunakuanga girimba aluta Na ma wetete boss utabaki umelola aluta Tuko jing na ma jong na ma fans wa kubezwa na zoza aluta
Aji fonzi ukami aluta Aji rienza punyoto ni mafuta Chike kajito kwekite mjotuko Uliza gwashi wa beba na mashuka Aji fonzi ukami aluta
Pache best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta Na ma dem wangi kam naona tunakuanga girimba aluta Na ma wetete boss utabaki umelola aluta Tuko jing na ma jong na ma fans wa kubezwa na zoza aluta
Ati fomzi ukamni aluta Ati rienza ponyoto ni mafuta Chikisha njitudo indi zenge usupa Uliza gwashi wa beba na mashuka Lendo store ndio ni kujome kibonus Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa Rungu yangu sutabaki ukishonwa Pike munju ndio ashikwe na homa Ini tension na itaji kuseti Mangyo swapo wengi na itaji kumedi Mashkia waras juwi ni kue kipedi Kauna usoro juwi ni kue kipendi Mbashi kufain juwi ifike weekendi Awa supo wate na wapika pwake Sina ndai nilipoteza ngakaki Ndiyo sako chabana na dai juwi fenski
Kake test na maboys tumechill tunakata mizinga aluta Na matim oki kam na na tunakata
mizinga aluta Mbogi mbogi mbogi
Na mawetete wete bebos utabaki umelola aluta Tuko jing na matam na mafan soko
Mbogi 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 mbogi
kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Ambogini ya kimonyoski.
Oya oya oya, ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Ambogini ya kimonyoski.
Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wa sinilandi. Hakuna nare, washashash na radi venye miudinya track. Walidani hii ni pongi ya kaze. Akaze brayo mpenda manyonyo amechill tupa base. Konyagi jaju kasi do hatu chase. Geto ni awa super joe so tingisha na yo pace. Ukicheka kina linda.
Oya oya.
Doba zade makufu.
Oya oya.
Sako ni hiti lafu.
Oya oya.
So stretch izo mapaja tuka.
Oya oya.
Hiti lafu sako ina the area representing. Tumechill kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Ambogini ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hati biche hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
Mbogini ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama una ngori piga picha na uposti. Na kama una form si uka mtu kuhosti. Hii ni mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechill kwenye base na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo aimanshi kalejo. Sija itisha already ya shato wa leso. Sija mvuruga na asha anza kunego. Mbogini ya kimonyoski. Hiti lafu sako ina the area representing. Tumechill kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Mbogini ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadi te hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
You are jamming to the Africa's best DJ. DJ Kenji. Will you
Raja.
Baby girl, bad girl, Taliban. Noma kinoma, yani fire gang. Washa mwanga hata tukiwa gizang. Nyongo kitopi down, nyongo kitopi down.
Wana nitaga tu wa mlambezi. Juu ya venye mupeleka wa mnyonyezi. Awajua kibana minu wa mtokezi. Nikisha kuimaliza kuipande. Wana nitaga tu wa mlambezi. Wana nitaga tu wa mlambezi. Wana nitaga tu.
DJ Kanji.
Wananitaga tu wa mlambezi. Juu ya venye mupeleka wa mnyonyezi. Awajuwagi wana mimi wa mtokezi. Nikisha kuimaliza kuipan.
Baby girl, bad girl, Taliban. Noma kinoma, yani fire gang. Washa mwanga hata tukiwagi zang. Nyongo kitopi down, nyongo kitopi down. Nipe ni kupe mambo wiki day. Shiki day, wiki day, every day. Kasi mama gede, jiki day. Nyongo kitopi down, nyongo kitopi down. Sweetie mawana nole, tamu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku. Sweetie mawana nole, tamu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku.
Safisha, chakuchatisha. Jaza chini buda unakatia.
unasafisha, chakuchachisha, unachoma, unaban, una unachachicha, chicha, 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 chicha. Hey, unaharibu, unachachisha, na kuita form, unaniaibisha, mamanzi umekam na usura zinatisha. Ni magasla, wanachachisha, zao hazishiki manze tei inaisha. Hey, yo ropa, hebu juwitisha, juu watu wameti, hiyo form imechipa. Hey, yo DJ, pull up selecta, maodi wana dance, wana toa hadi shots, na mamanzi wana dance, wana toa underbands, wana choma, wana ban, wana chachisha. Pale social media, tuni mapicha, Snapchat, Insta, tuni mafilter. Hizo pics na mafoto, wana edit, wana crop, sijui photo grid, lightroom, photoshop, yo bitch.
By many, loved by few, respected by all.
Nagisa sai sai sini mbichi, nikatoto ama ni minji. Kame beba beba vitu bigi, nataka nikashike tumatiti. Hey, leni ile seko seko angikondole, akibyo nova nipige mishale. Nikapeke nyamo, kagoroke, kapetu mabitu, adishoke. Anapenda vitu bigi bigi kama yangu, yani moto kama nagu, ini yangu. Nyabu nyabu, ati nikifika bei, shauri yangu. Nikalaze kwa kitanda, mara moja, nikapige shoti moja moja. Ini yangu, nyabu nyabu, ati nikifika bei, shauri yangu. Anapenda vile nakashika gama tako, nakashika gama tako. Anapenda vile nakashika gama tako, nakashika gama tako. Mjulu ben, mjulu ben, yeah. Anapenda mjulu ben, mjulu ben, mjulu ben, mjulu ben, mjulu ben, yeah. Anapenda mjulu ben, yeah.
Huruma mirako baby zime nice na chachisha na shikaja batuto zime jabahasha tuko na Ruth Fida Karo na Natasha sikirunda wananza kutetemesha wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole Shalkido ana spin na mayeng
na mayeng
kani dem ana spin na mayeng
na mayeng
kakiwa mana shikisha na mayeng Lazima iwaweze kabika kablain na kajongeze wazeze Shika ziko kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai Gai
gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai
Legeza, legeza, legeza kiuna ni pekeje Legeza, legeza, legeza steki ni pekeje Legeza, legeza Legeza ziko ni pekeje Legeza 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 tiaba ni pekeje 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 Pekeje
Pekeje
Wanabebo na uba kando maskuta Ile vako ya makaji nino gaskuka Kauka spe
nikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape hadi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banyu mandoa miukuta. Winga pangu itabidi umeikumuta. Makejani weekendi lazimo toe form. Na mamlena wakilandi sisi kuwa bomb bomb.
DJ Kenji
ise uzembe na lazima iwaweze. Kabir kakoblain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai.
I'm do that. Sasa hebu, hebu inama, inama. Nikikuona baby inama, inama, inama. Nikikuona baby inama, inama.
Guang guang, yo, guang guang. Bang bang, geuka niku bang. Vile unanicheki unadai mujulu bang. Tunachapa na sito hadi kwa bed. Sika maraka leo ni dang 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 dang. Napiga hesabu vile uko fine. Chora namba 7 chora 69. Apendi Nairobi hakuna miti. Anataka wet climate imenti.
Wind that thing. Girl move, girl bend that thing. Girl so fine when you move like cake. Girl so thick like chocolate milkshake. Girl them shake, bend it over. Ride my thing like a Range Rover. Scream my name over and over. In and out and under the cover. Me a Mr. Lover like boom.
Inama, inama. Nikikuona baby inama, inama, inama. Nikikuona baby inama.
Natulikana kuinamisha nanga. Size inahitaji usaidizi kwa mkaka. Type ataka pina weza kubalance. Kichapwa kanaenda kidogo na bounce back. Una baki bila words, blue ticks. The more the merrier, so invite your roommates. Utajua aje, dudeni rudes. Kana simama kwanza ukifunga shule.
Aye no mo sanyone. Tena weni feno, yeah. 254 I run things. Girls wanna get my son ting. Niko busy. Sina sina time for the freaking, yeah. In it easy. Niko job nina lala fleecy baby. Ah, got it for real though. Niki shine on the billboard. Got a couple friends I could kill for you. Talking to the young king, please be careful. Wini kama siya fu, mini kama gurudumu pale kwenye njia ku. Wengi wame fear tu, wengini waki kuja wana paki wame fear tu. Baby na die for, kipsa ku die for. Baby do that, niku pepe I'm do that, yeah. Baby do that, niku pepe I'm do that. Sasa, sebu, sebu inama, inama. Niki kwa na baby inama, inama.